Ngoba nomona abafarisi ishizo thela ngomlilo. Hey, yes.